Nimekuwa mbaya. Kwani imekuwaje? Hata sielewi. TG Star worldwide. Life liko hard ile kikush daddy. Niggas wanna screw up so so bad. No mess upon them or fuck them hardy. Achana nao hivi ndo nakufanya ndidi. Stuck kiki, yani stuck kiki. Imesha waka bila kiki so stuck kiki. Mina fanya bila stress no stuck kiki. Mini black so me upe kama king kiki. Umetaka so ya wezo memchokoza nige rani. Ona na kukalisha na kufunza darasani. Na hili nifundisho kwa wenzako maskani. Apu trigger for the fuck nige got the gani. Ileki jeep jeep na kukanyaga kanyaga. Na kukata wenge laki chanaga chanaga. Speedy calf kuzo toni pataga pataga. Wenge BCBG na dikataga kataga. Game bingo la rap na wakilisha. Dismiss this muamala ni mustisha. King 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 korof na mkorofisha. Majina mengi bila wezo na mnajitunisha. Best catastrophe ili kubeba hukujua. Leo na vimba picha unachoma kweli umekua. Kila kona na timba paka geto na zingua. Nafanya nachotaka kila step weka dua. Wezako wanafanya ila mwanangu na zingua. Na hii ni big planet kama blala wambua. Hivu unajua hino meli lozama kwa mua. Hivu unajua umoja umefanya waka tusua. I pick the wood after pick a drop on my head. A flintstone, big stone, snitch nigga dodge it. Pin the rhymes like a bastard rhyme, yeah true that. For my niggas it's 90 feet, you can't see that.